This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Na eya na mpese dani da nyina me re emfi sa Saint Louis na Rose Saint Mary's mistress mama na min sha opa wo atran woni me ba ani mi ankasa me tran ye ma na ye fe na aka adom so so me nim se won so so ohu ye pa won so so ye Retra, sorry, or your tutor, I was Saint Louis. I mean, in Kosovo, no one's ramo my empire. But if I don't answer me, he said, "You see a hole, ceiling, a bug also."
I knew. Hey, I didn't know who you're mobile.
Many people say you're traveling. I don't know.
Maybe I would in the birthday, no one in.
Yes,
I didn't know.
You may want to attack it in Asia.
Yes,
Afrati.
Amen. That's it.
But you mean a you?
And now with the whole house. And I made that home so I jam much. I'm sorry about studio, but made that one I job 12-1.
Wow,
and I may farm me pillow and I'm called that bedroom.
Okay,
about 3 a.m. and a Julia.
As far as the do in your agenda, and it was bedroom.
I'm so funny, Daniel.
Yeah, me say me ne papa na me ye me kanche papa na wasi. Hey,
me be. Akunyano so papa mu demu amona yo. Ubi e pro na.
Obeti ne. Security. So sa ni nyam kanche Ezekiel. Wasi me do be ya omai na wem fo. Ai. And as we did that with you for simple. Wasi Christos sum ya brabo pa ene ensesaye. Christos sum ya brabo pa ene ensesaye. Amen.
Amen.
Papa, I say, onipa bia be yo Christonia. Die e danso e ma ye hu se yo Christonia, nye Bible adeko asori kwese.
Debi.
Enye kuta obehye, enye asori title wo, se wo ye order na so for debi.
Yeah.
I was say nipa hunu esisanye wo mu.
Thank you.
Na won sisanye no se wa brabo pa bia wo bo no. Eni be hunu ntia de anipa nyina wo ho akwanya se obehye no. Unu kachira omu se uyu ujidi ni iti no onye.
Thank you.
Aha, jobi che mse se mekaya.
Emejai.
Nanka mesumi wa akwenya se dobiye ye numiti miya ibi.
Yetu ya neka.
Nesu nya misrunti mekaya na mejai. Na se mekaya na mejai. Inti abra bopa. Ene.
Sisanye.
Anu neche se obi wabeye Kristo ni. Yosi unu sisanye omu change.
Okay. Okay. Yeah, you do bit of counsel as a ponsu kebi. Come, 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 come,
come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, sacrament.
And Nibica Sacrem Seminia.
Thank you.
It is a near Christo Summa. And Nibian who are Becassacher says, Sophie Jeremiah, I am a dear. It is Jamin Yenibi. There be Nemo Mujai no yep. Chesu ye Christo. Christo Abra Bono Napa said, Daddy, to when Tien Nino, a castle Coyenibino.
Penibiso can say, Se obi a wonye Kristo ni ye wade a ono wa expect so be yin bi na o ni nyina se
mabojinaske ba ko
ehu kakakraka ho ne yento aso
enu a metie recording bi akwa bi na na prank of maami bi se ono ne nkrofo akwa jiske drone na omo se sisi akwa oni ahoto nti wo be frɛ wo no kate na ubu
ah yo ay 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 as matisa
odi ka fresh of maami na of maami ne bompa ye e de omu komodi e share raden sa afɛ be kwa wiye no o se ma omu se aka me wa me to so obodam gyan so me ye credit ni bi ama so be kate ni obewu odi me ye me de tunse ne ni hwɛ ye se na of maami of maami e of maami a
ewu nti ne ref ne
fon son komo kura no odi ase nyankopon sa A ye den ninka wo onyi ni se Kristo wo so to me
yes
e che nkomo na bi abema na de ba e ya brabo se won tintim wo Kristo so ma papa de wo bebe ye wo mu bi ayi wahi ye wo bebre aso obi sori so okogba afode e wa so dem energy e na nko na awoska and the last year about 10 million this year we so okogbo 50 obi anka se me mu bi e ye se de wo wa bi odun ho wo Kristo so
ena wo
kone sa
ena obi nso abi
odin ni de ntia ya brabo ni nsa
ka sa bebrebe ye te sen
apo obi tim beje mike dia dance ye se kane no na nka ye kan ni pa menka ho nanso ene ye de ntia enye sika wo oji Kristo di ye no
nsesa
ya ba nto obeka na wo a wo to ye ose sofo na wo beka wo na so dem ne me ye ye wa wasem ye wo na wo ntoto wa brabo bi it is a necessary ne beka chere se Kristo sum na ye sum ne nyina no enye ma mienu pe ye abrabo ne nsesa ye de ene de na abrabo nsesa ye de wo mpa abrabo papa ma ne Kristo sum no ne wo nsore
Christosom Yabra Bopa and Ne and Society. Ephesians chapter 4, verse number 20. Neban.
Namo de Monsieur Christosa, Sam Passe, Martin Huasem, Machere Ceremonimo, said the Yesu Monocretian. And say, Mokania Brabo from de Munipadada or Samonada Kunumunantre. Namo one yam of Fofroa, Ginu. Na monhye nipa foforo a wo bon nyankopon suban so no kure tenene ne ehotie mu no
enjade ntina Paul e ka ensem we nyina chirechire mu gato fom chirechire mu chire efiso asafo no efise ohun bibi se de na so abae chire mu abesiso yi asoro na wuti mu no wo no aye wa adwen sa wo no osusu etim ni wa adwen se se na asa obeye asɛ media so na metimu no asɛ bibi pa bia nim
no po bitimu sese na mebo afɔde 10 cedis obitimu sese ansa na aba so wo de adwene ni fifie
ne baaye
ti wo bi mesesa ne ma wo ze wa
enti nkakane abrabomu nkane brana na ye bɔno die enke ba Kristo mi ka wo sɛ nke hwɛ Kristo sa na ye sesa
sa
but ye bi no ma ye wo ma dwene sɛ ye si ye nsesa enti Paul ka sɛ mo de mkoma bra bɔ from ne de nka mo nsua Kristo sa enti mo ba mu dada de enti mo nsua sa mo nya mo dwen sɛ ensesa ye bi beba na ɛna obi timi ka sɛ me de sɛ de metie nsa na metie
sa na metie
o sesa me nya yie
obi sa mase
ai
na ma de am fa nche wo
yes
bi wa bi odo ho
ma bi odo na
ba worship and praise on the eternity no aye
enso so bibie no a
asesa wo ni mu
da bi enti nka kane famu abrabɔ dada no ye nworo sa abrabɔ no entu mu ne ye nsa abrabɔ foforo ye hye ne sa atade abrabɔ ya e atade hye se de na menuanom e kyerɛ mu no awɔ sɛ wo ye ma ye hunu sɛ ensesa ye bi aba na no no wo sesa no eno no asɛ no sa abɛ ye ntɔkwa eno sa abɛ ye boxing bɔ sɛ me de me sesa enye yie me de sa na me tie enipa bie ne ho a wo asase so a ɔka so bɛ sesa ye bibia enye yie wadwen no na won sesa no into a sin kaye ma Kristo adwen na ye adwen mu fufuru ye nsesa ye no ebi emra emma yen na ye tumi hu se we die Kristo ni na ye se enei kasa ye koso bebrebe entokwa ye koso bebrebe ebufu ye koso bebrebe enye ye
nia
Omo mo nsem obi o kwari sa to party kura esa sa Sunday no to party sa de ma omo enso still
sa no mo ti
ye kuso ane
an papa so be the wisdom so wa bon school
ayo
ya to need edin ta go so
keke enti the fact is say ye wura Kristo fie no en chere say ye ye nyina no chere say asisan
wo
en say am I
to the daddy
you say daddy answer
yesu ye hu nti ama Kristo Kristo tum no papa enye se adin o but ye ntinye ma bia se wom
ye nananom yi obi a wa so dia wo ko enso dodo no anso so enye ma nchi sheya omo ye nsoso emfa kwem
emfa kwem
asofo no ekuta baabri ye kwa de ye kwa na ekuta ye ye ekuta ye no ye nso de ye ye no ye nsesan
ye nsesan
emfa kwem ye nsa atade foforo no ye nse yo mo presenters yi ne mo ye no wo bedio so kasa bebrebe ni
ye plan ye nka no kure
mo ye sa ke kan sam sa mo so mo nim de ma
ye wo presenter bi papa won no mo nsa da but obi ye ne nsa ba obeka cho se boa e wo ye papa sa na ye ti
romans be ka cho se the partakers of other men's sin ono nsa no ono no se de wo kan no enso de da obeje wo ho ni advert wo twa wo ho
ni be ma ko pe bi no enso mfa nsa kan na no da
ye de duro ba e duro wo de ye pa
e ye pa o yi obi adanse ye ya bo adanse ye nyina wo radio ni so sa na ye ti ye
sa na mo ti ye
sa na ye ti ye sa nzem twefo ye ti ye ye be ke kan sma ma do nsa guti se o ka cho se nya adwuma ye client ne beko eye ya bra bo
ye mo ye sa na ye
ya bra bo ye pese ye bo no no
ana mo ye ne sa
ana ya ye ne sa
enti na o se obia wo
obia de wo mu
na no na maami bi kan se bi kire mo se ne ba sukua wo ko no ye se o mo ye extra classes na ne ba no bebi o mo tie no ne time o di ba be dru fie ne enti no o ma ne ba ne nyibi enti ama ne class teacher no ase akola no di akola ne ye bia no nani nso
okay
because omu nyina tie sika ma 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 ye kla ate na kwano kwa yi ne ho firi mu enti akola ne bon ho mo
ne ma
o so mo ne ho mo ne
ho mo de wa ben kura wa bon
yes enti ne kan ne ba no fo so anye bi no otim che no se ya se mo ne ye ni tisa ne kan e du nim ye kwa ye ye o repeat akola no
okay
enti akola no so so mu nya nsa no so compare ne terminal report oh, no with
Max
the Franks and Max no with the Franks no ne nipa o mu promote no no akora no de kura sa wo so sene
ese no no
enti we as
in e ya brabo teacher ni na ye papa me se nka school mu ye nkofa ayi broni kasa English se ye mra me kan wo school mu ma wo katwi ane atwero de ni abo
se don't speak
chi ni atwero gu school dan ho se speak English ayi obi kurom kasa ya kofa French abasa akura ne mecho ofelia ne yabo no
okatwi
ofelia o ye okay
yes akura sin no enti adwin we na ye nsesan no no ye de koy enti Ghana Islamic communities nananom enye Christian fo nyame hia ya dwen
nyame hia ye
Christo hia ya dwen
Christo hia ye
se ya bra bo no betumi aye kama na nsesan ye ebetumi aba ne se ya nsesan ye bedware ye beye bibia pati ya besa tade dada na ne bibia nsi
bibia nsesan ye bia ma
ne bibia nkoy
sesan ye bia ma
enti ya manyofo ye hia dwen nsesan
pa
asofo ye hia dwen nsesan
pa
na me dwen ade bi ho se na ye think o me ye mu politicians na momo kwan a omo fa so debi omo tebetra radio so ye dede ntimi me so fu me ko share sa politicians ho nkom sha
nkom sha
because omo ni momo
wa cycle na dwen no no
wo band ano omo ni se se ne besi we ne be koso we ne be se we ne be se ntimi masa ye yem fa ye kwan na yem fa mpa ebon ta o ma na chi ni ntimi nkoy ani
omo ba na escort di omo ni ma fa ka ye gina ho wete de ye de be yo obi anam ne kwan ti di ntina ti anam ko ti asofo no bi asabi omo hye politics ho nkom ne ade a
ma wo so bi ti a plan work. Tito chapter 2 verse 11 to 15.
Na onyankopon adomo a eden kwagye ba ma onipa nyina no ayi ne ho
ayi ne ho adi sese sai ne ye adwuma dia kwagye na adomo na eden kwagye ne ba ayi ne ho o manga na yi mu ye ne ye ne ye adwun sa adomo ne ba wa tu
nyemba nyemba
to asuma mi
na ayi ne yen se yapa musubo ni wiase se yapa musubo ni wiase akono a yamfa dwini mote ne tenene ne nyamsompa enti na wiase bereyi mu
enti se ye adomo no a edin kwagye ba na yi ne ho a ne se ye pa musubo bi a osenke ye bobo bobo mu bi a twem a ene na nyame pese adomo no edin kwagye ba no ebe ma ya dwini no aye foforo
ho bete
emu bete
tenene
na afi ya bo tenene abrabo
nyame sompa
na nyame sompa na ya abrabo pa no etumi ayi ne ho adi ewo man yim
ntwa nyankopon kese ye ni ye na jenkwa ye ya jenkwa Kristo Yesu ahoto ani daso ne nani mu nyama ho ye ono na odi no ho maaye maaye na wadi ye mfiri mrato onyina mu
enti ewiase we se pa ne gana ne asase we se pa ho pa ne betimi ede ne ho ama se me ye nana na me moja emhie ngu kane no no munana no me yesa
ene de wa ama class
ene
wo ama class
dabi
ene wo kaka ko ga jose ni pakum de se atwam onye da
yes
eh yo nkwan de de
nkwan de but Christ
yeah
ede ne ho maaye man ti esquire o sika atwi no ode ne ho maaye maaye
no wajinye firimrato
onye ne wajinye firimrato onye ne
dwiro man bi ho aye ono ane dia wo bonnyuma pa ho moden
wadwene wo ma be ho eye wo ma be ya se gana ka ho ye ba na wo kan se bi se enye gana ne Israel e di ebenya prekese ebenya prekese
ebenya
na maka madam fu bi fe no wisdom oyen kren ina mene ne ko ba bi na ne sa me na me ye adwuma bi wo ba bi na ye ko si ye ko
wisdom di onuma de kakra
e ko aye
o
ye o ye architect
because so be the blessing so no chere ne pa
na me company be administrator no no so ye architect enti ye ko ye na ye si ye ko di company we Abilong Clean Energy o mo so koman ye ne ye ye share sa adwuma na se o be topicas o be perform ni ade ade nyina Mr. Pragnash no ye ne no mo ye sa company no ye ne ko ji land ye bibi enti ye ko ayi ho no so koman ho na ye si ye ko di fufu enti me na mi di ka dia fata wa dis enti me to ye na me kan se o mame adwene me kika kika ye na no to bi do no se mame ye yi prekese ba ko tun so se ne ye nton
yeah
enti do wisdom no so wa se o to prekese 5 cities na me se wisdom mi fa ana ma ne so
we dia ye nton
prekese ne e ka me se
ebu
e ya ade a Ghana ha ye ne ko ho
papa
ye sie wo bi
papa ne ne kura bebere je di o
ta
ei
ye sie ye duro so so pa
ye duro pa
ye duro pa ye ne Israel ye wo bi en so so en ka die nti na wo se en ka nyame de sa ne ho amaye no ye mfa Kristo num yi
mfa ne
nyame na ye toto ye ho ase se ye besum nyame but abrabo no ye bebo no se de ye pe no en sesa ye no so a ye sesa ye tia ne ye tia we am the Christos on the tone chain. Na me nu watie jina and as my kadi sheme bo achro. And ye sum yami and as ye den. Ye a grubin a ye di and I said ye nyame shay and see yan any ye. Enti Christo den huan ma yen. See em fano su. Na ye nyan sisa ye. Na ye ma brabo pa. But ye see yo.
Yem fan ye hee.
Yem fan ye hee. Na ye ba konin se ye kwa ye be ye last week me kara se ye man penin ahoduo bebre abako kwame nkroma ye nyina ye ni da so a ye nim se obe sisane ma mai di kan okọ ye nananom ahemfunu a ekunini ni aninkire bebre abako enkwala ekọ esikafo ekọ ahiafo ekọ ensan ekire bibi wo ho ehọ na me pese ye nyina ye dwen se wo ni de se de hebrew kan ye no Hebrew 9:27 said that Jose nipa be wu prekope wu ne wu echi atemu se wadwene ye yadwene ye ye nse ye wu eno ano no ye boye mbra ye nsesa ye de epe bia ne ye wu a eno ano no a asem beba da bi asem wo ho enye no ano no to asuka krama me
e dunum ne twato no ye num na fatumi nyina ka ne tu humfo ne yi ho aten
yes
mu bi mu wanim tia
se de yeye no nya media dom yen se ye de wo betie wo untie wo wo besese wo nsese wo wo baba abraba pa wo ma abraba pa wo ye de yesi entufo
yeah
ma ye nsuru da bia ye bekoso aka na ye den anso a nya media wom nya me ne die wom said you watch me anya kuku do adware abetran sori dem no one day enye den an one day nyame betu me mansesa ye bi asi obi abrabo
amen
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 said you atran radio so e den an obi tikam obi da ho obi pra obi jina kwa ho na ye pinsisa na som one day obeka se ah papa yasema wo kan ye de ma min change na me hwa de wo change nsu nsu so a christo nsu so e be mu ohunu enye ma pe bi nsu so wo abrabo because wo ye shebre sesafo ya obeti masesa wo shebre nsu so amana yeye amen
amen
yanko
Tito
honum na Tito
honum na
1 to 10 2 1 to 10
Tito ho na timi yenu ba akodiko si du me kan fam na ye medepa atifi asem se kirenkirekire pa
ye nkirenkirekire pa
ya
ye timi se san ye nkirekire da ye na media dom ye no
eno
an ye be kire
na wo de kan sam wa fata nkirekire pa no
yes
enkokoa eni so na ho won animu nyaduru
nkokoa e emrantie
mabunu
emabunu yi
muntie o
muntie na moni so enna ho
moni
moni da ho obitimi kasa so wanu no bibi obitimi se e tem se ayamo kan ade wanu no
bibi ana
na ni so na ni so kakrak
wa ha ya na
ni so kakrak
ko ide o shi
enna ibia bia akabeneza ne chechiku ene opoku belson enna chechiku yese ah na no ne ko kwasa wasma no mnyama
what ya se
ebi ni o eti babo se ma woni so
woni so na ho woni nya duru
woni nya duru
wa dwene monte
yes
won ho nya won ho den gidie
yes
odo ne buase tofam
yes
emre wan so
mhm
emu won bra sa de fata nipa kronkron
ya nana no mai montie
woni nsekuru
eh
wonya nsadwam
mhm
won kire kire nsempa
mhm
na wode atema ba adwene mu
ko eyese na hu ze enkete member eye friends
member wa buru o mo bo club tu
massa into ase ye ma ye ma menum mere wa no
o mo mo
bro se kro fu
ye fata o mo se kro
mo nyen konkonsa
nko no mo nsa
dabi
ei
ma mi pendini bi tifio tu mse nsimu ya kwa benji na
onua
onua
onua so kwa sahabe kuro kuro kristo abra bobe
ebi ye nyaisa nyami itu ya mfuano pei miye nyaisa juu ya mu asima abanu utwe kakra
ya
mpacha ujansa
ene di mebro ene di mebro mwa
asemu asemu
maka abraham se chwene si ya mfuano sade madi ya wase na ya di bobe sama di enewura hu tuun sana hako nume na ya uwe huom anawase
na saafu wano so asa hako tu se John chapter 2 yesu kwa dani nsio mani ya nsame umuka ase na nsapase wo hua ana wanfamile ya na wamamu ya nunum di emu de jise ye hu enti umu se num na
memu
mpacho entesa
na wamu numu mroda papa ya ntutubu wa kwa hona gate
mpacho nesa hane tie
ya kwa huu before muko omu obusu
mfunya emrewa ene titu Paul e tu na kwa de yifu e kati yon se wanchile chile saa safune saa no ya yonsusu bishop mkwala yonsusu ye kase titu ni mele wani niho ni mele nchie ni niho bade dhu ye ngana
fosu
ye ni ya uho ni bebiya uledi yuko dhu biya yonsusa wasi maba wanasa nye de oma gini munti
na wadi ya te maba gini mu ama wado won kununum
enti saa yana maaye maame no mpanimfo na ebetufu
ebetu emeba
wanfo
ama o matena o maware ho
thank you enti ye won panimfo maba mpa maame mpanimfo ni bi ho no mu a obaba wakaka asema cha na e you ni me free ho
ah
awari emfa nko heaven
emfa nko heaven
but bible see tunufu
tunufu
enya wade nya nsem bia na esa ye me free
ho ba me bi ho a sebi ne baba akodi nsemfo a kire ne kunu waje na tena fie e twen se be ma no be ba papa
aso wa hwa semni wati mu se
agoro wo ni so
pa sa baba wa ne dia no ye entwe ye
amenko
wa mfen ni die
amani
amani kunu
ena onso futu na nko
onso futu na nko
wo no wafom
so ati ase
oba no kra de nko
ye baba wa ne bebre mu ade ye
mu
e wa wale ase
debi debi
ena wo tu fu se
o
sa maami no
tu baba ne fu
baba ne fu
no no ni kunu
amari nya me na sise ye
enye
wo na wo sise ye maami enye gana na sisi awade ene nya brochirefo na sisi awade e nya me na sisi ye
afa na se ye kura no ya kan amamre mu ye gye efie de ne tum
ene le ye
esine ayi ada ordinance marriage
to cha se enti na de enti na baba wo baba ba ne ba ya wa san agye nye ma no na wo hwe asem na asem no enya asem ya ya wa akosa kura betimi apam na manako
papa eno a we de me fam fam enwumre no me ko na abohye hima eho na me ko ye na asem bi wo ho ama na hima edi metina ase di nam se da bi ahini ankasa ene ahensam sa wadwunu mu no na unsura urade a untimi ni
untimi ni
se de ma mini si di oya ne simple a solve case no wa ama me respect am de mabohyan hima asa to
so bi sa ate enti yanti sa anche chire yase ne yema kristo som no ye nhunu ne kofa bai se e ya brabo pa ene nsesanye ne kase be kɔ ne sa atu egum sa ade a abushia wo ye maami a ye kan wo asemi wo ye sofo maami wo fie yanka wo ba ne ba ya na se wadamfo ne ba ne ba ye na nipa no ɔde na sɛ mbɛtu wadi mu no wo betumi afa sa akɔnya no so atɛ ne sɛ maami me ba makoma ne msanu sa ade wo die se ni se ni se ni ye no enti enye hwe kɔ ne kopa akyɔ na sa akɔ biem
sɛ
nyɛ ne sa
nka wa yi se
ye ka no kure no aye ye dey enti ama nante ni bebre maba wa ni bibinum agira yom he
na me ye ka ma mi bi te radio no ho se me ma no so mu ade a
ne se ko anim
okay o se na wadwene adwene pa ahwe won ho so aye won fie ye
sa
aye adefo abre won ho ase ama wona won kunu no
sa
na wan kan yankopon asem no ho nsem woni
dabi
ensia no emrante enso sa ene tu sa na tu won fo na wonwene adwene pa na bibia mu no yi wo hu di se enwuma pan hwe so
yes
enkyerekyere mu yi peye
yes
eni mudro asempa eya wonya ho asem bi nkan di
yes
na de oni yen enya no afere
yes
efiri se oni yen ho boni bi aka enko no enko anso omre won ho asem ma wona won wura no
sa
onso wonani ade nyina
ehu
wontuetua wontuetua ansema no wonwia nyoma nketenkete
yes
nemum wonyi nokora panyi na nkyere na wode atoto ye na gye nkwa nyankopon kyerekyere kwan mu ade nyina mu
obi ade wo evision sa osibia ye ba ya sa na se ye kantia obi a
liberacy
de ade wo akwa wo ne boss wo ye adwuma na se wo ne master ye adwuma wafum ana se wafana de o kan wan wo nsu asa
wo wetere nya ho nkwa na ye adwuma
wo yi media meko
meko
dabi
yeah
brafom na ti ase ne hun se kristo som so so ye kristo ni ne samfom so ba hun se ma nkonko ne nkyew sa de wo ye ye samfom so
samfom so
me pa chew
me pa chew
ye nkoye nim
yes
ye last one ne mfa course kakra tito 1 13 to 16 ne kan nyina
adansie ye nokre enu nti you are tankete na won ho aye won den gidie mu
yes
na wanya so ama yudafo anansis na wanya so na waya so ama yudafo anansisam ne nipa wodane won firi nokre ho no ahyede
yes
edunum no okay esi 14 yeah 13 to 20 my permission subim adansie ye ye nokre enunti you are tankete
yes
na won na won ho aye won din gidie mu
yes
na waye wanya so na waye aso
wanye
okay na wanya so ama yudafo anansasam ne nipa a wodane won ho firi nokre no ho ahyede
enti se de ye cheche unyina se ye yo si yo si en tufu nkyerekyere wo ne nkofo bi so de ne na ada afoforo ne ye ka se se obi won hwe ne ba be me bi won hwe ne ba na onye obi so so tunufo se de oba ne ye de wanye ni
yo ni akwankwa da menya wo dia
de menya wo dia mani
ko ye ni
sa kyerekyere wo se ni emfa kwam
se de man ka no kro ye die ni
yes enti ene na nyamia sɛm ne tu yɛmfo sɛ ɛkɔfo bi wɔ no ma ɔmo to anansɛ sɛm ɛdaadaa wo twɛ wo firi nokorɛ no ho awareɛ no hyɛ aseɛ na yɛ kama paa but ɛnamfo sɛm bɛɛ mu no efutu bon yi bi be mo
na
ne ma esei
se papa se mi dia mje ye nu amasem a o ye yi obi adwuma ma no e onye obi me papa mpo na ye ko ye ne koto ne yonko bi owo ho na ye kaskasam ne yade o kan o se ha we die eso we die ne bo odin hi yemfa we papa no so pen no se die na kuma beto ne yemti ye ba na omo amno kom na mai yipa wo so bnam sia wi asesa na tie yi obu ho be kansam ama ebiru wani so wo de wo ye ho nti unya fa pem papa bia e wa asem ni
yes
ye bro
nti afutu aye de ma ye yi ye de firi mu a wo so ye de firi mu no eni kristo som ya abrabopa
ene
abrabopa
ene sesaye
nya mi nsira bebi a wo
amen
na wo nsira ye nso so wo yesu din mu amen
amen
amen 0322 0835 81 835 82 83583 Now on sweat me about to be on a pain. So yeah, fire in first color. Hello, on a pabo soon. Or soon soon agree and so on pump. Patch for the night.
So
I want you to meet you in okay, mm-hmm. Why
Hello.
Hello. Ano pa bosoni?
Aso nsiran sho togu eso.
E togu eso pa. Antiman sampa cheti o.
Papa nsiran sho mebe.
Amen.
Owo sa pasta sho.
Amen.
Ni de bia san pa. Wa de breye. Ye ye mere wa nin kokwa wa ne ye mo bra ba yo papa. Ye mane de sin sa bon chin pa che de babo ne kanwa. Yen fikirin kan no kwa sanu tre ye mane. Na Yesu na ye ne ni ni na ye ne che fa wo. Papa ye ni sure. On chin ne ni mun chira mo. O ma mo hule mo ho din. Ho ho mo ho din. Na mo fa nye juma no. Na ko kwa na me da na sie. Pa se pa se geni. O yi wo kire si. Ano ma shun fo ni si di ni. Na mo yo ke sie. Na mo mo ho ban akwa ho bi ni me mo ni Yesu di. Amen.
That's it. Yeah, fun scholar. Hello, good morning.
Good morning.
Apostle Dr. Dr. Abraham
Adansi Dumpas. Idamasi anopai mitia mi papa owura 99 awo safu 99 awo amona praso baso munya mi ejuma
hello hello anopa bosoni
insurance na tagu 2 pm so ene pastor Jeremiah so
okay to you can't you that say
papa jamia so nyen kamo
enkawo so so
okedi ampo nyankopa insurance anopai won kwaje sema mo dia mae me so mekere o chedi ampo nyankopon ho dia mae de bia tu pie me kase ahoma che so de enafem yen fa asem no me nya asem ne yefo nya me won sira mo amen
amen yeah that's at 2 pm
yeah
say obaso yen fa next caller hello good morning
good morning so go won ya
duke
me chia pa ka na na pa
e jo so me ne
me chia na na jambo ma ana so fu so jemia media phone die se yesiano ho asemo aya na emide
biko be bia ni ufri ba na anu odin pa to be se wa di asem no anu wo ya asem ni efo nti nsu apo ni mfa asem no ni nya asem ni efo na di nyanko pamba ye na be bia jina so fu di mi am di si a am obi so abedi
ya da si duk anu pe se won so a join here. God bless you. Yeah, fun scholar. Hello, Anopa Bosuni.
Hello, so good Jeremiah. Osu Bosuno is so good as the past. So good, so good Jeremiah. So far, Pia.
Major,
papa, can carry. So good, my Bosuno couple, Adam Kwanu Fosu, or my gun and penny, only I am. Papa, they make an effect to so soon. I have a book.
Yes,
I say. To think you're for Christa, the book is to a brab. You see the coherence. I didn't even buy the book, Chris Abrabo. Utahonia, Ugin Bonnet, Utremordi, Ekuma couldn't be on Fano. What an entity, Chichanamese, Unanimase, who pretended, who fired your bonnet proto, so the Tobonim, Bobo Brabone, a Sakonfo. Say she will never could tell. Le Canini, Namusica, the Palme Boa, what do you want? Who's who could tell about sorry? And if I so do not bring ya. Abrabona, your bono. You're too young. If you perceive a soon Christ be a young barbara, pardon, yes, yes, sir, I saw them on the best battery, and no me would no man in a betending part. Yenry, Yamaboko, see the sofa, a church, and no, no matter for me, depending a merit Christ to change. Papa Yamishamo.
Soft Martin Yamisha, if I last two calls, now at your hand, never here. Hello, no Papa Suni.
I'm not going to be able to do it.
Hello. Yeah, your friend in Abisi has seen that Jimmy Dio, your name. yeah, they are to us. Mm. But your effort made your own to join.
Okay. As a free Jehovah Nisi Evangelical Church, a war Santasi and Nem, and young one, a bureau, your war, a mind by a say, and sia, a consum, ye come one, a woman, you know her, na, coffer by Bishop Jake and Kruma, baby, dear Cassepano, a Santasi and Nemo, dear, no Jehovah Nisi Evangelical Church, a ton self will be a say, O Christosum, a more brabopa, and insess a yenti, Bramiansum. O boy, they are the more china if you had said if you had a nyame nkurɔfoɔ di nyame manim na de wɔ mu bɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ kitikitikiti fie da biara no ɔbɔ ade adom a ɛbɛsan so aba so anapa no nkono na ɛsom no afiraseɛ dumienu ɛkɔbɔ dɔnkɔ na yɛfiri hɔ nti yɛto nsa firi odwuma yɛni obiara ɔpɛ so woba na yɛne no bɔ mpaeɛ biara yɛto nsa de firi mu nyinaa afei ne kwasi ada. And so, as some custom, and upon our training Bible studies, a church and Yamia Sammy Pensay, we ye pa, dear chain, dear Babaka impo, and Tian also, I have brebby nibbity. If you know, Conor Connor suffer no jumadian and Cassasha says, I could see Adano, because he say, Duba compo, and I say, do me a new bubble, I'm a yin in a ye free ho. A fair ye kai, ye tearful in answer. Jehovah Nisi, a baye, a baby dria, Kumase, a Santimemo, Ghana. Ani wi asin nyinaa no emfie aduru no eni 20 years enti asafo no mpenimfo ene asofo mpenimfo ahyehye dwumadie ahodo a yede ebehye ho fa na se yede bedi anniversary enti ene yakwa Facebook kan ko mbo hu se 20 years anniversary t-shirt ehshemia kese yeni abrepa ya yebedi ni nyinaa eye onyankopon ne nimotee ne son e son ne ne kase a eye great is thy faithfulness nyame ne ye de ne ye enti ebrese mu no dwumadie ahodo no dodo no a ye beka e wa fidie so ne so ye de ka kase on the 31st of July if ye de twa boso mi to asafuna ye nhyehye ye se ye be yisini ye fa Kristo som ho e de a kyere wi ase nyina enti obi a wote kokoben santase enyinem enhyia ye som pesua no so de ɛde kɔ ɔbo ase kwan no so a wopɛ sɛ woba deɛ yɛto nsa de frɛ sɛ 31st July anwummerɛ no onum ne yɛfiri aseɛ yɛakyɛ wɔ hɔ kora yɛ nɔnso mpaa mu anaasɛ nɔnwɔtwe yɛyi sini afa twerɛ no ato ho akyerɛkyerɛ mu ama yɛnya nhunumu ne nteaseɛ pii ne nyinaa ka dwumadi ahodoɔ a ɛhyɛ 20 years anniversary no mu afei deɛ aka biara no yɛde bɛba na yɛde aba abɛtoa so saa nso ɛna bosome bosome anasa afibia mpaye ni akomchina yeye no eye upper room experience 2026 de na eba so pa nya asem ketoa eye august busumi ya july ibewu a de bewu august mo an ye frase kitikitikitikiti a nya asem ketoa nyame nkrofo a yato yensa fra wo mu ye omo bedi enim no ebe ye wow sa na obi ka enti yato nsa de fra obi a sebra na neduasa akomchina ne mpae bona da yeye fa ahodie nyame prema ne ma efa nyame nkrofo so no enya asem ketoa come and experience aya no obi beje chinye nso yeka se we live to see edane duru ho anase dwumadie ne duru ho na behu se nyame owotumi no fa ne nkrofo so ema nyame ma ye nhyira enti agas busum ne nyina ena asafo no die se wa fe bia yeye yeto nsa edi fre obi a patwe bia na esum ye chi na se asampan yi akyire no opese ofre sofo penin anampo ofre sofo na nidi nkoma 0243 511 853 0243 0243 511 511 853 853. Ofre sofo apia ye fre fidie isu ya ubenya no ene no akasa nkomodie bi ewo ho bia no betumi edi na wotwe wie ye sofo Jeremiah me papa ye na ye nsiye.
Okay.
Enti nuna kura ya kwa uhu. Ufura mwame ni yaba ya chese. Yonye busu yeni nina ishia. Atina imu atina isi ya beyensi ye. Ewa hini mako kwa bini. Enti hudie. Ye kama ama mfuati. Mwa mwa kwa kwa bini mpote mu new site uhu. Eni uhusi uhu nini na nasa mpote mu wa. Ena ye ye ye. Enti mwadaruma. Ayana mwa babu wame. Na ma ye mena ne ye si ino. Akatene chi kura 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 kura. Sansu nabusha ya hima. Wone ni wura ono so tena edwa no so anaso ohene tena edwa no so no mfie du nunu 25 years wow. Bosha yina nya 25 years ewa akunya no so enti sabi asante amamre ni amane de no kure ni otwetwe a mpapa pia beka cho se enye ye ti na debi ebetena ha ye chee otumfu se itu fese sabi eburu na sase so ene ti a yedidi ye dwuma hodo enti ene ye fa nyira 104.5 fm so acton kramma obi a wiase nyina se bushan hene edi ne 25 years anniversary
enough for
emfie duonunum na bushan hene tena akonya no so wadie na nokre ahemfo num bi wo ho asabi wo mo no mahema anka na so nura me se dem di mani ko hunu ye no bushan hema ani ni wura se wo kone ya nchemu bi abaka so ne di o hene na chi ne nuano no wo mo kapa ti wo nyina ne wo hene yire ani mpanimfo wo akonya no ho nyina nananom ena aka abom se memene dai omu bugwata na pa wo bushan astrotef no so ifira na pa no nkono ko de abamu mpanimfo ahemfo mpanimfo a wo mo badwuma die ni bi no ese ye ni sese ye kachere wo ti ye tunkrama kumase ni asanteman dom nyina se ye nyina ye nko bushan na 25 years anniversary no ye nko nko di emanya kra behwe me se na bushan hene ne na bushan hime nti bra na ne ye nyina mebom enwi adwuma die ni ofeso nti we eye nkra ye defa nsha 104.5 fm so e de amawiase ene gana man nyina gba de ye adom na ode ye nkwa che ye ne a ye besan so ehia ewe fidie iso Jehovah Nisi Evangelical Church ena muti yenke ya bompa ye
ya da wasi unyame wasi mabidu
amen
miyemua huwadini
amen
na umusra na mekaye hu
amen
na huwa mkukumu na meshe yendini
amen
ni yintu miyisisa na yintu miyumobra pa
amen
ni yintu miyaso weni
amen
ewe yisu dimu amen
amen
Inshira 104.5 FM Onyakopo Asababa Echeko Jehovah Nisi Ekofa Nasem Yemfa brand new one from Yemame Gifty Donko The Big Mama